Rapchild in the building, MC Big A, Nawashomba Waloa, KMRI, King Most.
Anu omutwali zangirenga, ge Adam na Eva. 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 What happened?
Oh,
baby, what happened?
Asema kuile zangi na chumwela.
What happened?
Oh,
baby, what happened?
Na wadezi hasubo mafaiti.
What happened?
What happened? Kuli love we share the love ya kushaina like a beacon in the flight. Nowadays wakunguhana ka distance. Umutima wami it's really hot. Hasetu apire kuyago na ku Valentine. By then love ya tu inarify. Ano ili complicated. Hase apire die tingenyashi mucheke. Pamotu na kutonde ka deliverance. Mangana azubo hakuenga nga kovis. Kozi nguna missing ama daisy. Tu apire ngana kuhema tu wavari kube. Chikondi poyamba kweze love na caring. I don't know what happened. Iko na ukima fighting. Now I know better kungala single. Kozi mufama love vindo nipangila chongo.
Big guy.
What happened?
Oh,
baby, what happened?
Asema kuhile zangi na chimwela.
What happened?
Oh,
baby, what happened?
Na wadezi hasubo mafaiti.
What happened?
Oh yeah.
Baby, what happened?
Na wadezi no peace of mind.
What
Washomba.
Oh yeah.
Baby, yes. What happened?
Akukotonda baby kaya pile mistake. Akunguta wanobe kaya pile mistake. Forget about past, let us cooperate. Back in the days, always back a fundula. Back in the days, kwa pile nga kulifacha. I don't know why nowadays you're saving this hour. You are the one I love apart from them. Mauchu weka nangu wasa kuwa na ulemu. Lakuli lalila mami yowe echa. Lelo kuli ufufu hamene na kukacha.
Yes.
Nangu echa ka life ka tikitoku. Lola lo sengo chikupanga Facebooku. Unakuli langowe zangi nguwa itwala we. Weka kwa uchi nguwa itwala ya mifala we. Julombo nikine mukunda.
Yes.
Unakutonda tutomi mukunda. Zangi muichiri mami umulava nemu.
Yes.
Oh, baby, what
washumba washumba.
Sema kuile zangi na chumwela.
What happened? Baby, what happened?
Nowadays, hasubo mafaiti.
What happened?
Oh yeah.
Baby, what happened?
Nowadays, no peace of mind.
What happened?
Oh yeah.
Baby, what happened?
It's Wasam G, Koi King, Ngwakumoni, Spy J Innovation, AOTN, Young Barry, CKB, Honorable Maswabi Pamongo, Fly G's Wasaya, YR, Heavy Duty. Hai maki, na wani kapsi kuchalo. Mwana mbala, bako bikipa mavanga. Nado na lupichipa kamilende. Naba mwatafini ya sika yombo. Mr. Shani Shani, Ngwa Mimono. YR, Saule Mbena Kondo.
Big A,
Katwa Mifuria Mark. Ray Max, na mwata Chikenge. Na mwata Kashongo Asea. DJ Big on the deck.